sina ta bukshinda la chaku kila sijui bora tapa kulala umani matanda bui mendo amefanya utawala na mjomba panya ele riziki yake hasara kwacha kwacha na kwenda na kwenda sija kubali kudanya ingo my sambi na ndoto za linacha sija penda sija penda aliyekupa kigonde miata ni pakumbi nipate ntoke patupu siku nzima ni ambulie buku Usiniulize naishije mjini Niokote machupa niuze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo
Mama mkubwa la mkuu Adija Kopa Boss de la boss Mama Dangote
Baba baba zitikie dua zetu waje pate magari 687 tuwae Gucci Fendi na mi Prada we acha kumwela Mungu habagui anawapa hadi gedere wewe ela chaela kugara wata kuheshimu mbele nipate ntoke patupu eti siku nzima ni ambulie buku usiniulize naishi Machupa ni uze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo
Mikono juu, mikono juu, mikono juu Wapambanaji mikono juu, mikono juu, mikono juu Sasa usimcheke aloshindi ya chunga
Aliyekula kala
Wewa biriani shibe ile ile
Aliyekula kala
Marage robo gali kilo kumi
Aliyekula kala
Atikula pizza baga shibe ile ile
Aliyekula kala
Mama aliyekula kala
Aliyekula kala